Julia Mount Randang let out the end and don't know him now found a woody. Canon Wani, Hono Law and Betangle Boulevard Tamimum, Sana Tang, Judy Collect and Gatno Endang, Kohel Nufuki Hardoni, our not the corner Kohel Fuat. Alaji Ibrahim Musa Dauda, or Haraja Bangal, the Madin, or we jet in a jet sukab, Latibe Hano, the Haujo Nokur, the Endang, Taibout and Gala, whom help I what.
Decision,
sir. Best sukab, you have a bangage fair, fair, but how tired it might be put it go legi do label. Chagalmun naming kept I have a ruji, be mingoni, be ngolida.
No collaborator.
Injai Mahamudu Raul, can you wanna call you the filler could that our let in Yemen Tatali Iali? Or we call it the endang, Kofadit when you wanna, Kaujina, Golangal Hor Mudung, Kantawa Ejahangal.
Set period.
Golegi put idi Ihora Yosarus Kauji the Jaya Ela Doji Morezion Ardi Kofadi the set wani Allah e Jahangal or what shinga
mission.
Ele Bangere Telaja Kanye Madina Lena Yeme Fu Hore Bange the Endang. En gon ko ngadi hawrindeji gam batte firta ko himbe heba himbe ngadam balla mun en joga ledde faawodam dun sabi wurobe herube ledde endan kayni gon non jarnade wakkat mo kalte on Ibrahim Musa Dauda mawdo bangere Madina do en gallunyeme
on a sensibiliser tout le monde
ni mintendene nimbe fu do nafaka ko tawa der mu ngodi du kambe wotube be hande goni non jarna ledde den dambule mabbe gande mu lore meri jarno akan e ka wada jeddire ko ka wara de ka wari du burta meteroji sapo ko ka fadato yol makka ndiam ndegom ledde den kepta gasude den fu tawa de dambule baade den no
devanture de maison
injahi mahmoud raoul horeje porje nyamay ledde afa gasa totali iyali o wi o welte ke sanne ko jawru ben enda wonno wada do fi on endam fa hande du o holli wiide yaade yeso horeje porje onde waro wi fu porje on endam golle mudum fuditran sembe sembe
remercions
meden jette sanne mawdo bangere telaje ende madina moyube ardangal no biiru mum golli tirde sigila handi wade de wadai fu ko jipti der mum kawjido gollejo e jahangal tawa amma o wartam dalle jabi golleji din no fuddiran no wodiri heba ko jaccuna dun to fillito
ne sur marque plus
porje o enda ni mo nyeme awene ledde fa gasa wonana no ndara ko watto ledde kemi joy ndimoje bibbe nafoje awete hada julude mawdo en galle nyeme ko watto ledde o junaji chapande joy kanyo hani awedo laabi mawdi gondi der gallu nyeme di fu